tugenda naho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda urubanza rw'abo mu muryango wa nyakwigendera Asinah Paul Rwigara rwakomeje mu rukiko rukuru rw'u Rwanda baraburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umunyamakuru rya Amerika mugenzi wacu Eric bagira ubusa akoreye Kigali mu Rwanda yakurikiranye urwo rubanza
abarwa bombi bageze ku rukiko bari mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa baboshywe n'amapingu Adeline Rwigaragaragaye na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo mu rukiko iburanisha ryatangiranye n'impaka ndende kubaburanye bombi ku isonga Adeline Rwigaragaragaraga ku masura nk'umuntu unaniwe yabwiye umucamanza ko afite intege nke zitamwemerera kuburana kubera uburwayi yabwiye umucamanza ko muganga yamuhaye imiti ikomeye kubera uburwayi avuga ko bukomoka ku iyicarubozo yakorewe muri polisi na CID uyu mwaka hagati ya 2028 na 2029 z'ukwa munani kuko yemeza ko we n'abana be bamaze igihe batarya bihagije atanavuzwa bimuviramo kurwara igifu asaba kwiburanisha ryafata undi munsi umunyamategeko umwunganira Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko uregwa yagiye kwa muganga mu minsi itandukanye kandi ko bigaragara ko arwaye yavuze ko yunganira atemerewe kugera kuri dosiye ya muganga kuko ngo ajya kwivuza dosiye zigatwarwa n'abandi bantu babaraho kandi ko adashobora kuganira na muganga mu bwisanzure ku burwayi bwe ku burwayi bwa Adeline Rwigara ubushinjacyaha bwavuze ko bwagombye kuba buherekezwa n'icyangombwa cya muganga ubifitiye ububasha buvuga ko ntabwo ntashingira ubufite nyuma yo kwiherera rusuzuma inzitizi zazamuwe n'abarega urukiko rwazanze ruvuga ko nta shingiro zifite ruhita runategeka ko urubanza rukomeza uruhande rurerwa rwafashe umwanya munini Maitre Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko hari impamvu asanga umucamanza wa mbere yirengagije mu gufata umwanzuro wo gufunga by'agateganyo uyunganira mu mategeko yatangiye amwikoma ko yakoresheje nabi ingingo z'amategeko mu gufata icyemezo gifunguregwa uyu munyamategeko yavuze ko umucamanza yaburanishije urubanza yirengagije ku rukiko rutabifitiye ububasha avuga ko abaregwa bafatiwe iremera bagomba kuburanishwa n'urukiko wa hafi Kacyiru aho kuba rwa Nyarugenge Maitre Gashabana yabwiye urukiko ko ibiganiro byo kuri telefone uregwa ashinjwa ko bigize ibyaha byafashwe binumvirizwa mu buryo buhabanye n'amategeko kandi ko mu kujya gusaka kwa Rwigara byabaye kuvogera urugo rwe bihabanye n'amategeko kandi ko habaye higenzura ku byaha bidafite aho bihuriye n'umutekano w'igihugu aravuga ko ibiganiro Adeline Rwigara yahanahanaga kuri telefone n'abavandimwe n'inshuti bitagize icyaha kuko atari rubanda yasoje asaba urukiko kurekura by'agateganyo uregwa kuko asanga atasibanganya ibimenyetso Adeline Rwigara yafashije amumaze arambika ikiganza kuri Bibiliya ati mu buzima bwanjye mfashe kuri Bibiliya yera sinzi ukumitisa narwariye muri CID twakoreye turutire hagati ya 2028 2029 z'ukwa munani twaravuze bihagije ariko byagaragaye ko nta gaciro yakomeje ati ibyo ndego bitigeze bihabwa agaciro bishingiye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 2015 banyica umugabo baramuhorahoza mbura gitabara bukeye bansengeraho inzu ibyo banshinja nibyo navuganye n'umuvandimwe n'inshuti magara duhuje ibibazo nibi ntumvuga nahagazeho sinacishikishwa ku mugabo wanjye ntabwo bishoboka mifitiye ibimenyetso kugeza n'uyu munsi nkiri mu karengane k'indengakamere ati mu bubasha mufite muzabisuzume mukore igikwiye ibyo navuze byari nko gukora ikiriyo kandi nagikoreragaho narindi Diane Rwigara yabwiye umucamanza ko kuva yafata icyemezo cyo gushaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda yatangiye guhura n'ibibazo abamushyigikiye bagatotezwa ngo bamushinje ibyaha yita ibinyoma byahimbwe n'ubutegetsi atabo sinabarenganya kuko bakizaga ubuzima bwabo umucamanza mu rukiko rukuru yamubajije icyo avuga ku cyemezo cya mucamanza wa mbere kimufunga by'agateganyo ati nticyanshimishije ariko nticyanantangaje ushatse kuvuga kurara kuzira icyo nzira nuko nashatse kwiyamamaza barashaka kunshekekesha urubanza nta kindi rugamije uretse kunkura kuri sene politiki yumvikanye avuga ko adashobora kurenganya komisiyo y'amatora n'igipolisi ku byaha akurikiranyeho kuko nabo ngo siba ahubwo ni ukubera icyo yita igitutu cya FPR inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi ubushinjacyaha bwamwibukije ko butabereyeho guhimba ibinyoma nk'uko abivuga ko ariyo mpamvu butamufata nk'umunyacyaha ari umwere igihe cyose inkiko zitaraca urubanza maze bumusaba ubwubahane mu myiregurire bwavuze ko mu mihango yose yakozwe haba kujya gusaka kwa Rwigara no gufatira ibikoresho birimo amatelefone yakuweho amajwi agize ibyaha n'ibindi byubahirije amategeko ubushinjacyaha bwavuze ko abunganira abaregwa batagaragaza niba hari icyo byabahungabanyijeho mu kujya kubaregera mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho kuba Kacyiru ubushinjacyaha buravuga ko ibikubiye mu bajwa abaregwa bagiye bahanahana kuri telefone ndetse n'ibiganiro Rwigara yagiye aho itangazamakuru bigize ibyaha buravuga ko bigamije gukangura rubanda kwanga ubutegetsi buravuga ko niyo byabwirwa abantu icumi mu bihe bitandukanye kuri telefone nabyo bigize icyaha ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Nkusi na mugenzi we Faustin Mukunzi banzuye basaba urukiko kuzashimangira icyemezo cy'umucamanza wa mbere abaregwa bagakomeza gufungwa by'agateganyo kuko bashobora kubangamira iperereza Adeline Rwigara yasubiranye ijambo risoza nanone mu magambo akomeye ati ndaregwa ko navuze ko abacitse ku icumu bicwa none se umugabo wanjye ntiyari yaracitse ku icumu ntiyishwe mahagaze ndi n'umwana wanjye Anne ntabandi bicwa n'ababura umunsi ku wundi ati ubwanjye numva ari uburenganzira bwanjye kuvugana n'abavandimwe banjye mbabwira banjye bicwa urusorongo umugabo wanjye nabihagazeho bamwica ati rya tekinika ryawo Mercedes yarimo barayigonga bamwicisha amafuni umugabo wanjye waruhiye iki gihugu nta wamurushije gukirwanira kitwa urubozo nta mpamvu n'imwe twagira ngo turabaza tugahembwa gusenyerwa ati sinacishe kangizwe umupfakazi mu gihugu cyitwa ngo turi mu mahoro ati ndabaza nyuma ya genocide ubwicanyi buremewe ati bagashaka ngo mwibagirwe ubutegetsi bukunde bwishimo ubwo butegetsi butampaye amahoro ndaceceka ngo bimarire iki nimbuga kunze gutera bamwe mu rukiko kwiyunamira abandi biyumvira ari nako biruhutse imitima yavuze ko kuba yaravuze ko abagogwe n'abavuye Burundi ari babi bigize icyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri bitari muri rusange ariko ko yatengushwe no kubona bamwe mu bishe umugabo we bari muri abo Diane Rwigara yahawe ijambo risoza maze akomeza gushimangira ko ibyaha regwa bishingiye kuri politiki Mumvuga ateye bakurikirana urubanza hafi ya bose guturikira icyarimwe bagaseka uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda yabwiye umucamanza ati mufite ububasha mwandekura ariko mvugishije ukuri ubwo bubasha ntabwo mufite urubanza rwanjye ni politiki kandi politiki niyobora ubutabera mubishoboye mwandenganura ariko mutanabishoboye sinazabarenganye yumvikanye abwira umucamanza ko amategeko atumye bafungwa yanatumye ibyabo bifatirwa turuka hejuru mu biro by'umukuru w'igihugu Diane Rwigara yego icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda areregwa n'icyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda huriraho na nyina umubyara Adeline Rwigara nyina umubyara nawe yihariye icyivangura no gukurura amacakubiri ibyaha byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki icyemezo cyo kurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganya baregwa kizamenyekana ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 saa 9 uyu mwaka akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali